God said in Genesis chapter 1, let us make man in our image and in our likeness.
Mungu anasema kwa kitabu cha Mwanzo ya kwamba wacha tumfanye mwanadamu kwa umbo letu na kwa mfano wetu.
This does not mean that we will ever become a god.
Hii haimaanishi kwamba siku moja tunaweza kuwa Mungu.
But God was saying, let's make man.
Lakini Mungu alikuwa anasema kwamba wacha tumuombe mwanadamu.
So that man can have my life, my character, and my nature.
Ili mwanadamu awe na maisha yangu, tabia yangu, na hata asili yangu.
That man would look like me, act like me, and think like me.
Ili mwanadamu akapate kufanana na mimi, afanye kazi kama mimi, na awaze kama mimi.
Well, in Genesis chapter 3, Adam committed sin.
Na kitabu cha Mwanzo, mlango wa tatu, Adamu akatenda dhambi.
When he did, he lost that nature and character of God.
Na alipotenda dhambi, alikuwa amepoteza ile mfano na ile tabia ya Mungu.
He lost that ability to act like God.
Alipoteza ile uwezo ya kufanya kazi kama Mungu.
But he also lost the ability to think like God.
Na pia alipoteza ile uwezo ya kuwaza kama Mungu.
Jesus came to the world to restore man to God's original plan.
Yesu alikuja ulimwenguni akapata kuregesha mwanadamu katika mpango wa awali ya Mungu.
When we accept Jesus Christ as our Lord and Savior,
tunapomkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu,
the Bible says we are born again.
Andiko linasema kwamba tunaokolewa.
This is a spiritual birth.
Na hii ndio kuzaliwa, hii ndio kuzaliwa wa kiroho.
And the Bible says if any man be in Christ, he is a new creature.
Na andiko linasema kwamba mtu awaye yote akiwa ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe kipya.
Once we are born again, we are now like God again.
Wakati ambao tumeokolewa tunakuwa na asili kama ile ya Mungu.
We will never ever become a god.
Hakuna siku wowote yote ambao sisi tunaenda kufanyika kuwa miungu.
But we are restored to God's original plan revealed in Genesis 1.
Bali tumeregeshwa katika mpango kabambe wa Mungu alikuwa naye awali kutokana na kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza.
Jesus was our example of this.
Yesu Kristo alikuwa ni mfano wa maisha yetu.
When he said, if you believe in me, the works that I do, you shall do also.
Aliposema ya kwamba mtakaponiamini mimi, kazi nayo yatenda, ninyi pia mtayatenda.
He wasn't simply talking about healing the sick, casting out devils, and raising the dead.
Hapo tuna anaongea juu ya kuponya wagonjwa, kufufua wafu, na hata kutimua mapepo kwa watu.
He was talking about, if you believe in me, you can live like I have been living.
Alikuwa anaongea kwamba utakaponiamini unaweza ukaishi yale maisha ambayo niliyaishi mimi.
The Bible says that Jesus was tempted in all ways like as we are tempted.
Andiko linasema kwamba Yesu Kristo alijaribiwa katika njia yote ambayo sisi wanadamu tunajaribiwa.
Yet without sin.
Na huku yeye hakufanya dhambi.
This means now that we are born again.
Inamaanisha kwamba wakati ambapo sisi tumeokolewa,
we have the life and nature of God in us.
Tuko na ile maisha na hata tabia ya Mungu ndani yetu.
The same way Jesus had the life and nature of God in him.
Jinsi ambavyo Yesu alikuwa na maisha pamoja na ile tabia ya Mungu maishani mwake.
And this gives us the ability to live a sinless life.
Na hii inatupatia uwezo wa kuishi maisha ambao bila dhambi.
Now we can choose to commit sin if we want to.
Tunaweza tukachagua tutende dhambi tukipenda.
But the power of God's life in us,
lakini nguvu ya Mungu iliyomo ndani yetu,
empowers us to say no to every temptation.
Inatutia nguvu tuseme la kwa kila jaribu.
The church wherein I was raised,
kanisa ambalo nilikuzwa,
taught us that inevitably we were all just going to sin. They taught us eventually we were all going to sin.
Ya kwamba walitufundisha ya kwamba hapo hatimaye tunaenda mahali pamoja tu.
So in our minds we began thinking it is impossible not to sin.
Kwa hivyo tukawaza ya kwamba kwa mawazo yetu ya kwamba haitakuwa na uwezo wa kufanya dhambi.
But if I am to look unto Jesus, the author and the finisher of my faith,
lakini kama nitazame macho yangu kwa Yesu Kristo aliye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yangu,
this means I look unto him as he lived on earth.
Inamaanisha kwamba ninamtazamia jinsi alivyoishi akiwa hapa ulimwenguni.
And he then is my example of what it means to live a godly life on earth.
Na yeye anakuwa ni mfano wangu ya kuonesha kwamba jinsi gani unaweza ukaishi maisha ya utauwa ama ya kumcha Mungu.
The biggest problem that so many Christians have with this is how we think. You see, we're born again. So we already have God's life and nature. And most of us are baptized in the Holy Spirit. So we do have the third person of the Godhead living within us. But how we think determines our course of action. You see, God will not force us to do anything. If He were going to force us to do something, then He would have made all of us get born again as little children. But He honors our will. And we do not get born again until we decide to call upon the name of Jesus. Well, now, here I am with the very life, nature, and character of God alive on the inside of me. But if I don't think like that, I won't live like that. When we get born again, we receive the mind of Christ. We saw that this week in 1 Corinthians chapter 2. Where it says we have the mind of Christ. It means we now have the ability as Christians to think and to reason the way Jesus would think and reason. Now look in Romans chapter 12. It's very important that we see what God tells us in this chapter. In Romans chapter 12, we'll begin reading in verse 1.
Kitabu cha Warumi 12, tunaenda kusoma kuanzia mstari ule wa kwanza.
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
Mstari wa kwanza hadi wa pili nasema hivi: basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu.
In Romans chapter 8, Paul said that when we pray in tongues, the Holy Ghost is praying for us and through us.
Kitabu cha Warumi mlango wa 8, Paulo anasema ya kwamba tunapoomba katika Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ataomba kupitia sisi na ataomba kupitia ndani yetu.
And that the prayer which is being offered up is the will of God.
Na ile maombi ambayo inafanywa pale basi itakuwa ni mapenzi ya Mungu.
Now here in Romans 12 verse 1, Paul is telling us this.
Na kitabu cha Warumi 12 mstari wa kwanza Paulo anasema hivi.
Present your bodies a living sacrifice.
Itoeni miili yenu kama sadaka inayompendeza Mungu.
What this means is I am to take control over the desires of my flesh.
Inamaanisha ya kwamba lazima nikapate kumiliki ama kutawala shauku ya miili yangu.
These are not simply desires of lust.
Sio tu ile ni mambo ya tamaa.
These are desires of all the things in life that would distract me away from my time with God.
Hizi ni tamaa ambazo zinaunganisha mambo yote ya maisha haya ambayo inaweza ikaangamiza uhusiano wangu na Mungu.
In other words, my flesh may say, I want to go outside and play.
Katika lugha nyingine, miili yangu inaweza kusema kwamba natamani niende ili nicheze.
I don't feel like doing anything today.
Mimi sijihisi kwamba leo nikapate kutenda jambo lolote.
I think I'll just go down to the river and fish all day long.
Nafikiria siku ya leo nitaenda pale kando ya mto nikapate kufanya mambo ya kufua samaki usiku nzima.
I think I'll just walk through the market in town and just see everybody.
Nafikiria leo hii nitakuwa na ule muda mzuri nitembee kule sokoni usiku nzima. Siku nzima nikitembelea watu nikiwaona watu.
Well, sometimes it can be okay to do all of those things.
Wakati mwingine inaweza kuwa ni sawa uyatende mambo hayo yote.
But if I'm going to become a true disciple of Jesus Christ,
lakini kama lazima niwe ule mfuasi ama ule mwanafunzi kamilifu wa Yesu,
then I'm going to have to tell myself this.
Lazima nikapata kujiambia mwili wangu.
Self, you do not rule my life.
Wewe mwili hautanitawala.
I submit to the life and nature of my Father in heaven.
Mimi natii katika ile umbile na ile tabia ya Mungu wangu.
I want to be like Jesus.
Natamani nifanane na Yesu.
So today,
kwa hivyo leo hii,
there is no fishing.
Hakuna mambo ya kuvua samaki.
There is no playing.
Hakuna mambo ya kucheza.
There is no walking through town in the market.
Hakuna mambo ya kutembea tembea kuzurura kwa mji.
Today you are spending time with God.
Leo lazima uchukue muda wako na Mungu.
You are going to get into the Word of God.
Lazima uingie kwenye neno la Mungu.
You are going to pray in the Spirit.
Unaenda kunena katika Roho.
You're going to worship Jesus.
Unaenda kumuinua Yesu Kristo kumwabudu.
And I might even make you fast some.
Na hata wakati mwingine naweza nikasababisha kwamba uwe na ombi la saumu.
The flesh doesn't like that.
Unajua mimi hii haipendi hiyo.
The flesh just wants to feel good.
Unajua mwili inatamani kwamba ijihisi vema.
And when I wake up in the morning,
ninapoamka asubuhi,
my flesh says, I think I'd rather do this today.
Mwili wangu unaniambia kwamba inapendeza nifanye hivi leo.
But I have to take control of my life.
Na lazima nikapate kutawala mwili wangu.
And I have to present my body a living sacrifice.
Lazima nikapate kuwakilisha mwili wangu kama sadaka iliyo takatifu.
And instead of doing those things that would seem like fun to me,
badala ya kutenda yale mambo ambayo yatakuwa ni mambo ya kunifurahisha,
I have to grab a hold of myself.
Lazima nikapate kujishikilia.
And drag myself into the prayer closet.
Na nikapata kujiongoza katika mahali pangu pa siri pa maombi.
I have to grab a hold of my head.
Lazima nikapata kushika kichwa changu.
And force it to read the Bible.
Na nikapata kulazimisha kichwa changu kusoma Biblia.
Because my flesh doesn't want to.
Kwa sababu mwili wangu haitaki kufanya hivyo.
But my spirit is hungering and thirsting for the things of God.
Lakini roho yangu ina shauku na ina kiu kwa mambo ya Mungu.
This is what it means to present our bodies a living sacrifice.
Na hiyo ndio inamaanisha kujiwakilisha kama sadaka iliyo hai.
And he says, now when you present your body a living sacrifice,
na inasema ya kwamba unapojiwakilisha kama sadaka iliyo hai,
and you make a commitment to spend time with God,
na unafanya uamuzi wa kutumia wakati wako na Mungu,
some days you'll spend more time with him than other days.
Wakati mwingine utatumia muda mwingi na kukua na yeye zaidi ya siku nyingine.
But if you will do this,
lakini utakapofanya hivi,
here's what's going to happen.
Hebu tazama kitakachofuata.
In verse 2 he says, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
Mstari wa pili, wala msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kupendeza na ukamilifu.
Where it says, be not conformed to this world,
msifuatishe ulimwengu huu,
It's talking about do not continue thinking the way the world thinks.
Ikisema hivyo inamaanisha kwamba msije mkawaza kama vile ulimwengu inavyowaza.
See, when we are first born again,
angalia wakati ule ambao tuliokoka mara ya kwanza.
We do not know what it's like to think according to the pattern of the kingdom of God.
Hatujui namna gani ama jinsi gani mtu anaweza akawaza kulingana na ile mkamilifu ya ufalme.
Our spirit has been made new.
Roho yetu imefanywa upya.
But it is our mind which must be transformed.
Lakini ni mawazo yetu lazima ibadilishwe.
My way of thinking must change.
Jinsi ninavyowaza lazima ibadilike.
And he says, do not remain conformed to the world's way of thinking.
Na anasema ya kwamba msije mkafuatishe namna ya ulimwengu.
But change the way you think.
Badilikeni jinsi mnavyowaza.
By renewing your mind.
Kukufanywa upya mawazo yenu.
My spirit has already been renewed.
Roho yangu tayari imefanywa upya.
It has been made new from what it used to be.
Na imefanywa upya kwa kile ambacho kilikuwa hapo awali.
Now I have to change the way I thinking. What am I thinking?
Lazima sasa nibadilishe vile nia yangu ilivyo.
I have to make my thinking new.
Lazima nifanye nia yangu iwe upya.
Now, the way I make my thinking new is through praying in the Spirit.
Ni kuomba ndani ya roho.
Praying with the understanding.
Niombe nikiwa na ufahamu.
But more importantly,
lakini ya zaidi ya muhimu,
by sowing the Word of God into my life.
Ya kupanda neno la Mungu ndani ya maisha yangu.
As I sow the Word in my mind,
ninapopanda neno la Mungu ndani ya wazo langu,
my mind begins changing the way it thinks.
Wazo langu ama nia yangu inaanza kubadilika vile ilivyokuwa.
When we look at our Bible,
tunapotazama kwenye Biblia yetu,
we see black ink on white paper.
Tunaona ile wino ambao ni ya nyeusi katika pepa ama karatasi nyeupe.
But when God gave us the Bible,
lakini wakati Mungu alitupatia Biblia,
He literally gave us a miracle.
Alikuwa ametupatia kuhakika miujiza.
This may look like black ink on white paper.
Hii inaweza kuwa ni wino nyeusi katika pepa ama katika karatasi nyeupe.
But Jesus said, "My words are spirit and they are life."
Lakini Yesu alisema kwamba maneno yangu ni roho tena nina uhai.
That means this entire book.
Inamaanisha kwamba kitabu kizima.
From Genesis to Revelation.
Kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo.
Is a written form of the very life of Almighty God.
Ni ile maisha na ile awasilia ya Mungu ambayo imenakiliwa chini.
And as I begin to sow His word into me.
Na ninapoanza kupanda neno la Mungu ndani yangu.
I am literally sowing His life into my mind.
Mimi ninapanda neno lake kwa mawazo yangu.
And the power of the life of His word.
Na ile nguvu ya uwezo wa neno lake.
Begins altering the way I think.
Na inaanza kubadilisha jinsi ambavyo ninawaza.
Praying in tongues allows the Holy Spirit to help me with this.
Kuomba kwa ndimi ama kuomba kwa roho inaruhusu Roho Mtakatifu nisaidie kufanya hivi.
And eventually I begin thinking about things the way God would begin thinking about things.
Hatimaye ninaanza kuyawaza juu ya mambo jinsi ambavyo Mungu angeweza kuwaza juu ya mambo.
I get to the place where I can begin seeing me doing the works of Jesus.
Ninafikia katika tamati ambayo ninaweza nikajitazama nikitenda kile ambacho Mungu anatarajia nikitende.
And he says here in Romans 12:2.
Na anasema kitabu cha Warumi mlango wa 12 mstari wa 2.
The more that I do this and renew my way of thinking.
Jinsi ninavyofanya mambo haya nikifanya upya mawazo yangu.
Is the more that I will be able to prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
Vivyo hivyo mtazidi kupata kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu.
This word prove means to comprehend, understand and fully recognize.
Na hii mambo ya kujua inamaanisha kwamba kuwa na hakika ukapata kudhibitisha jambo wazi wazi.
So the more that my mind is being renewed,
kwa hivyo wakati ambao wazo langu linabadilishwa,
is the more that I'm going to understand the will of God.
Hivyo hivyo ninaenda kujua mapenzi ya Mungu.
And no longer will I sit around and wonder, oh God, what is your will for my life?
Na mimi sitakaa chini nikishangaa kwamba je, Mungu mapenzi yako na maisha yangu ni yapi?
But the transforming power of his word,
kwa hivyo ile nguvu ya kuisha ama kufanya upya neno lake,
has enabled my way of thinking,
imesababisha uwezo wangu wa kuwaza,
to come in line with God's way of thinking,
imefanya uwezo wangu wa kuwaza kwamba ije katika sambamba na ile uwezo wa Mungu.
And as we've already learned this week,
na kama vile ambao tumejifunza wiki hii,
can two walk together except they be agreed?
Je, kuna wawili wanaweza tembea pasipo kuwasiliana kupatana?
As my mind is being transformed,
kama vile mawazo yangu inafanywa upya,
my way of thinking is coming in line with God's way of thinking.
Jinsi ninavyowaza inakuja sambamba na vile Mungu anavyowaza.
And the two of us become agreed in what we're pursuing.
Na mimi na Mungu tunakuja katika uelewano kwa kila ambacho tunakubaliana.
But the way this happens is through the use of the Word of God.
Na jinsi inavyotendeka ni kutumia neno la Mungu.
And through praying in the Spirit.
Na lazima uonene katika ndimi.
And especially by sowing the Word of God into our lives.
Na asonga kupanda neno la Mungu ndani ya maisha yangu.
Look in 2 Corinthians chapter 10.
Wacha tuangalie Wakorintho wa pili mlango wa 10.
2 Corinthians chapter 10.
Wakorintho wa pili mlango wa 10.
And we're going to pick up in verse 5. Casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ.
Mstari wa 5 nasema, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikira kipate kumtii Kristo.
The word imaginations is this.
Ile fikira ni hii.
It means a logical way of thinking.
Inamaanisha ile mawazo ya kawaida ama ile yale kuanza kiakili ya kawaida.
And he's saying, cast down the logical way of thinking that is exalting itself against the knowledge of God. You see, there is a way of thinking that makes sense to the world.
Kuna jinsi ambavyo unaweza ukawaza ambao inakuwa ni sambamba sana na ile mawazo ya ulimwengu.
And there is a way of thinking that makes sense to the religious mind.
Na pia kuna ile mawazo ya kawaida ambayo inakuwa ni sawa sawa sana na watu wa dini.
And these things make perfect sense to our unrenewed mind.
Na hii inakuwa ni sawa sana na ile mawazo yetu ambayo hayafanywa upya.
But God calls them imaginations.
Mungu anasema ya kwamba ni mawazo.
Why are they imaginations?
Kwa nini ni mawazo?
Because they did not come from the mind of Christ.
Kwa sababu ni wazo, kwa sababu hayakutoka katika fikra ama mawazo ya Mungu.
And he says these imaginations are exalting themselves against the knowledge of God. This isn't simply knowing God and knowing that there is a God. But it is the knowledge that God wants to give to us to understand His will. So as I'm praying in the Spirit, and I'm sowing the Word of God into my life, God is wanting to impart unto me knowledge. Knowledge of His will and His life. Knowledge of what it really means to be a Christian. Knowledge of His plan for the rest of my days and ministry. But on the inside of me, there are two things happening. The imaginations and the knowledge of God.
hekima ya Mungu ama ufahamu ya Mungu.
And these things are fighting against each other.
Na mambo mawili haya yanapigana dhidi ya mwingine.
Because many times the things God tells us to do,
kwa sababu mara nyingi vitu vingi Mungu anatuamrisha tuyatende,
will not make logical sense to our normal mind.
Haitakuwa na maana sana tunapowaza na hili wazo la kawaida la kiwanadamu.
And our normal natural mind will think, no, that's not the right way to do it.
Na wazo langu la kiasilia litawaza kwamba hilo sio njia mwafaka la kulitekeleza jambo hilo.
So these imaginations are rising up and coming against the knowledge that God is giving me.
Kwa hivyo yale fikira na yale wazo yanainuka yanakuja kinyume na kile maarifa ambayo Mungu ananiambia nikapata kuyafuata.
But he says I have to cast down these imaginations.
Anaposema kwamba lazima niangushe mawazo yale.
This phrase casting down presents an interesting image.
Kuyaangusha ile iwa inatoa ashiria ama inatoa picha ya kitu ambacho ni muhimu.
It's as though I am in a fight with a very strong opponent.
Inamaanisha kwamba lazima niko katika hali ya kumenyana na mtu ama mpinzani wangu aliye na nguvu sana.
But I have to grab this opponent.
Na lazima nimshikilie huyu mpinzani.
And I pick him up.
Na lazima nimnyanyue juu.
And I throw him down.
Na nimtupa chini.
And I stomp on him.
Na nikapata kumkanyaga chini.
And I don't let him get back up.
Na sitamruhusu asimame.
And those are the things we have to do with those imaginations.
Na yale ndio yale tunayaita kwamba ni mawazo.
They will seem to make sense to our natural mind.
Yanaweza kuwa ni sawa na ile mawazo yetu ya kiasili.
But they are exalting themselves against the knowledge of God.
Lakini yanajinua zaidi ya maarifa ya Mungu.
And I have to bring into captivity every thought.
Na lazima nikapata kuyateka nyara kila mawazo na kila fikra.
To the obedience of Jesus Christ.
Ili yakapata kumtii Kristo Yesu.
This means to the obedience of the way he thinks and reasons.
Hii inamaanisha kwamba chini ya utiifu wake jinsi anavyowaza na anavyofikiria.
And I am here to tell you that this is a battle.
Na niko hapa nikapata kuambia wazee wazee kwamba hii ni vita ama mweleka.
Every day it is a battle.
Kila wakati na kila siku ni vita.
This is why we have to continually spend time in prayer and the Word.
Na ndio maana kila wakati kila siku lazima tuchukue muda wetu tukapate kwa katika hali ya maombi tukitumia muda wetu tukisoma neno.
I personally need to spend more time in prayer and in the Word.
Mimi kibinafsi ninaweza nikatumia muda mwingi sana katika hali ya kusoma neno na kuomba.
I have to have my mind
lazima niwe na mawazo yangu
in unity with the mind of Christ.
Lazima nikapate kulainisha wazo langu na wazo la Kristo ziende sambamba.
Now look in Philippians chapter 4.
Hebu tusome kitabu cha Wafilipi mlango wa 4.
Philippians chapter 4.
Wafilipi mlango wa 4.
Beginning in verse 4.
Hebu tuanzie mstari wa 4.
Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice.
Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini.
This is not always easy to do.
Na hii sio kitu rahisi kila mara upate kufanya.
Sometimes in our circumstances we don't feel like rejoicing.
Wakati mwingine katika hali zetu hatujisikii kwamba tunaweza kufurahi.
But rejoicing in the Lord is doing this.
Lakini kufurahi katika Bwana ni kufanya hii.
I see my circumstances.
Mimi ninaona hali zangu.
I do not like what is happening.
Mimi sipendi kinachotendeka na ile hali.
I don't like what those people are doing to me.
Sipendi kile ambacho wale watu wanatendea.
I don't like what those people are saying about me.
Sipendi kile wale watu wanasema juu yangu.
And I'm not very happy right now.
Na mimi sitakuwa na furaha.
But I have to grab a hold of those imaginations.
Lakini lazima nikapata kuwashikilia na kuteke nyara na teke nyara yale mawazo.
And I have to cast them down.
Na lazima niyaweke chini.
And I have to tell myself.
Na nikapata kujielezea.
Bless the Lord, O my soul.
Ukapata kumhimidi Bwana e nafsi yangu.
And bless his holy name.
Na ukapata kumhimidi jina lake takatifu.
I will rejoice in the Lord.
Mimi nitafurahi ndani ya Bwana.
Because no matter what I'm going through.
Kwa sababu haijalishi kama napitia nini.
This too shall pass.
Ma ukweli huu utatimia.
But God will always remain with me.
Na Mungu kila mara atasalia amebaki na mimi.
So I have to force myself
to
rejoice in the Lord always. In verse 5 he says, "Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything, by prayers and supplications, with thanksgiving, let your requests be made known unto God."
Mstari wa tano anasema hivi, upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba, pamoja na kumshukuru, akazeni na zijulikane na Mungu.
Where he says, be careful for nothing, this means do not allow yourself to be troubled. Do not allow yourself to be upset or worried. Do not let any circumstance rise above the position Christ has in you to where you start worrying about what's going to happen. Because when you are worried or troubled or anxious, it begins clouding your judgment. And the decisions that you make will not always be the decisions God wants you to make. How many of us have done something when we were very upset, and later on we wished we hadn't done that? That's what he's talking about in this verse. And he's saying, if you will rejoice in the Lord always, and if you will refuse to allow your mind to be buried, to be burdened down with circumstances, the result will be verse 7. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. He's saying, if you will do what I'm telling you to do, then the peace of God, the peace of God is not just, well, now I'm happy. The peace of God cannot come from a change of circumstances. The peace of God is not associated with peace in this world. The peace of God originates only from God. So as long as I am not rejoicing, and I'm allowing my mind to be burdened down with worry and troubled thoughts, I have built a wall between myself and the peace of God. But he says, if you'll do these things, then the peace of God is going to begin to flood your life. And it will keep your hearts and minds. This word, or this phrase, shall keep, is very unique. In the Greek, it speaks of a Roman soldier
katika lugha ya Kiyunani inanena juu ya ule mwanajeshi wa Kirumi
who is heavily armed with all his weapons, and he is prepared to engage the enemy in deadly battle. And he's saying that the peace of God will be like a heavily armed soldier ready for battle. And it will step in between your heart and all of those circumstances. And worry cannot get in. Fear cannot get in because fear hath torment. Confusion cannot get in. None of that junk can get in. Because the peace of God is waging warfare against those things. And your heart and mind is being guarded. This is the peace that Jesus walked in. This is the kind of peace that will sustain you. When Jesus was in that boat, and the boat was flooded almost to sinking, and the disciples were fearful, and Peter ran back to Jesus, who was sound asleep. And he said, "Jesus, what's wrong with you? Wake up, will you? We're about to die out here." And Jesus looked up at him and said, "What's your problem?" Jesus stood up from his bed. And he looked at the wind and the waves. And that armed soldier of peace was released when Jesus said, "Peace, be still." You see, Peter wasn't looking for Jesus to speak in a storm. Peter wanted Jesus to grab a bucket and bail water. But Jesus said that way of thinking is not the solution. You can bail all the water you want, but the storm is still raging. What you need to do is deal with a storm. Peter, here's what you do. Release the peace of God to the problem. And receive your deliverance. Praise God. Now look what he says in verse 8. "Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of a good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things."
Mstari wa nane anasema hivi, "Atimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwepo wema wowote, ukiwepo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo."
In other words, we could say it like this.
Katika lugha nyingine tunaweza tukasema hivi.
Everything that is contained in the Word of God,
chochote kile ambacho kipo ndani ya neno la Mungu,
meditate on it. Fill your mind with it. And allow your mind to meditate on these things all the time.
kila siku, kila wakati.
Let the word and truth of Almighty God rule and reign in your mind, changing the way that you think, and live every day in mental agreement with Almighty God. We have taught all this week about becoming a true disciple of Jesus Christ. Satan comes immediately to steal the word. From this day forward, Satan may try to bring confusion into your life. He may try to tell you that stuff they taught, it doesn't work. Circumstances may arise to challenge your very walk with God. And your mind may be filled with doubt. But these are imaginations that must be cast down. Because they are trying to exalt themselves against the knowledge of God. And I would say unto you, be strong in the Lord and in the power of His might. Take everything that we have taught you this week. Apply it to your life. Do not allow yourself to get discouraged. Continue in this well-doing. And the day is coming, you are going to reap all that you have sown into your spirit. If we will do these things, 1 year from now, we will all have changed. And we will conform more to the image of the glory of Christ. And we will continually be closer to revival in Kenya. And all these neighboring nations. Hallelujah.
Amen.
May the blessings of God be upon your life. Pastor Bronk.
Karibu sana.